Ay, yo, yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi ñama, 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 ñama. Ay, yo, yo, yo.
Shaipaka, ilivyo nona inawaka sawaka. Ni ya kuchoma, ya kuko ya bata. Mana mbuzi kagoma na kamba kaikata. Nakitaka na mavumba tapata. Sala mjengi ya na nyumba tapata. Nisijari ya we mtumba matasa. Chumba nshampata, kayumba umewaka. Akitembea kama takika nyaka. Akiungea kama ndo analiaka. Akinipea uko mkona magaka. Ile minyama ndo inanimalizaka. Na kutoka juu mpaka chini, amesima. Na honga tatake nini, siombe akina.
Oh, unapendaga mi nyama, 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 nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Nipe nyama kwa nyama. Nyama, 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 nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Oh, nyama kwa nyama.